sokumelela ngelinye ilanga ngithi awehle umoya sokumelela ngithi noma kunzima noma kulukhuni noma kunzima we kodwa sokumelela ngithi noma kunzima we ngithi noma kulukhuni sophumelela aywe ngithi awehle umoya awehle umoya ngithi awehle umoya thina bafana sophumelela ngithi awehle umoya ngithi awehle ngithi noma kulukhuni noma kunzima we noma kunzima kodwa ngithi noma kunzima we noma kulukhuni noma besibela amabanzi kodwa ngithi awehle umoya khululekani we masekuzosa kuba mnyama kakhulu ngithi awehle umoya bekaniphasi izikhala khululekani we ngithi noma kulukhuni khululekani bafana bami ngithi noma kunzima noma kulukhuni noma kunzima kodwa sophumelela ngithi noma kunzima we noma kulukhuni bebezelani kodwa ngithi awehle umoya awehle ngithi awehle umoya sophumelela awehle umoya awehle umoya ngithi noma kunzima noma kulukhuni noma kunzima kodwa ngithi noma kunzima noma kulukhuni noma kunzima we kodwa
noma kunzima noma kulukhuni